Ejo. Fighter B na Majid Black.
Diego B.
Yo. Evidex for the peace. Mutitwara sazi. Abagabo babimgabate. Umugabo yabimbwa ariko imbwa ntiyaba umugabo. I swear to my God. Wawurichi.
Genda kumanywa ikana genda ninjoro ndimbwa ikina yemeza mbagore utebafeva igipangu uhamyemo winjira ari karibu ndimbwa imwe y'ubukare kuva kera na kare ndimbwa imwe y'igisare itinyuka ku kintare ndimbwa irara hanze wakarara mu nzu ndimbwa igenda mu mvura idatungurwa n'izuba ndi umusirimu hatari utarira mu mibare yavukiye mu mwijima bayurumuri kigali nabaye nguze igare nyuma ni bugari yo kutamwita bici amukunda mu maguru yigize notorious taravugwa mu makuru ibyiza by'abazima niyo bera kuba pfuwa natunga inote nta mugisha mu gikapu baho n'ubufindo rap n'urugendo wife ni nk'inyanja itagira ibyo inyanja bati ninde uti nimbwa fighter teacher so faster nigga wica monster abana biyisa basaza banze gusaza sorry ndimbwa ubwenge ndimbwa irinda shebuja ndimbwa izi byinshinge ndamanywa n'ijoro ndimbwa ibasha kumoka nk'uko ubasha kuvuga ndimbwa
ko kumbana n'abantu bisaba kwigira imbwa se
ndimbwa
imbwa y'umutega itinya iy'ubukana kandi imbwa ikamenya indi ntaribi
ndimbwa
the block ni yambwa kiragira ikicyura mwikobe barabizi niyo senza bamwe batira mu kava andi biratonoma byabaye amayobera nimba rimbwira maze kugapfura kayo ni habura hivubi niyi hasha hatuye umwami w'ubucuyi ikupfa kuri tapu nayiri fata nk'iroti nimba rimbwira maze ibyijo rirabizi ntigikubita pongi ibanyuzamo ijisho ikubita mu cyico tageti yayo irabizi ni umuhigo nikwihamagarwa ikabapfe n'ubuzima bugakomeza icyubahiro n'ikimana turimbwa
wawurici
ndimbwa z'ubwenge ndimbwa irinda shebuja ndimbwa izi byinshinge ndamanywa n'ijoro ndimbwa ibasha kumoka nk'uko ubasha kuvuga ndimbwa ndimbwa
ko kumbana n'abantu bisaba kwigira imbwa se
ndimbwa ndimbwa
imbwa y'umusega itinya iy'ubukana kandi imbwa ikamenya indi ntaribi
ndimbwa ndimbwa
nk'uko bikwiye kuba ndimbwa yakica inkuba buri kimwe mu mwanya wa kivu faire attention abantu faire attention music na invitation ndimbwa ntiburusuka ku ngasire nzirana na embassy ndi kumwehe nando show hip hop mu kabongo jire zigona zigoneti nigana sigareti ebi na shikareti ni byinshi byo guhinduka murupfuye nk'intwari ni ukwiwe kwibuka imbwa y'itoko ryo irusha abagabo uburyo nyiri umuhigo utanga inyama akarya igufwa n'induru y'abahigi ntimbuza kwizihirwa mu maraso y'ingabo umva ni moshi dayina ibyo bimpa imbaraga z'umwanzi kumuhima ni njye wakamye ikimasa nkiretesha nk'imbyeyi nyagasani ni wumfasha kuko ari nawe mubyeyi sinzapfukamira sekibi aziharira abo babi ihene itanga inyama kandi yirisha ibibabi isi ni amayobera mbawufata iyobera ndimbwa 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 irinda shebuja ndimbwa izi byinshinge ndamanywa n'ijoro ndimbwa ibasha kumoka nk'uko ubasha kuvuga ndimbwa ndimbwa
Diego B
ko kumbana n'abantu bisaba kwigira imbwa se
ndimbwa